It's all about It's all about Turudi nyumbani.
My nigga unakumbuka ule demo
show bro
Halima yule Halima
sawa
ewe demo ni bamba
akata sana
yeye ni bamba unamwona ngaje
sawa
sema tu
nakata sana
nigga unakumbuka ule demo
sawa
Halima yule Halima
sawa
haturudi nyumbani
Turudi nyumbani
My nigga unakumbuka ule demo
show bro
Halima yule Halima
sawa
ewe demo ni bamba
akata sana
yule ni bamba unamwona ngaje
sawa
sema tu
akata sana
my nigga unakumbuka ule demo
sawa
Halima yule Halima
sawa
haturudi Sababa, hey, yeah, Sababa, hey.